mikwano gwange rina emikwano rina sento rina chimani omulamu gukunyumira nange nyabo bwenkulaba olwo nzijukira bwenali omugagga nga nnina emikwano kumu naye no nyabo beera mugezigezi abantu tobeesiga nnyo mbakyuka sibeesigwa tuwana emikwano kumu naye kibi kye balina oyo kuba mukwano gwo ngero yina kyetaaga kati no nyabo bwaba amaze okukifuna oba bwekimala ne kiggwaawo nga n'omukwano gw'olugukumye nze naye nafuna essanyu kuba nafuna abasinga yesu buli kaddabeera nange n'omukwano gwe tegukoma ye mwesigwa nnyo alina omukwano buli kaddabeerawo yesu n'omukwano gwe tegukoma eŋŋanda zaffe saako emikwano bakyukakyuka naye mukama atakyuka bwanjagala leero n'enkyera bwatyo labayo tali kuleka yadde olina ekirwadde nga kikulya oba bwavu buze nandikimiranga ye mukama abeerawo bambi naanyiga emitima egimenyese bakukyaye bonna olina ebiwundu ye mukama abeerawo bambi naanyiga emitima egimenyese nalina emikwano nga twesigangana ngera abagamba wendigwa we baligwa nalina ssente nga nabeera balina nga wendya ne balya wamaga obulamu ne bunyuma fe lwe twayoyanga okulya ku kibumba nga tuti sante sente ogikuba egonzaawo nali ndowooza nti omukwano gwe twalina okufa kwe tuli twawula naye bine binsimpewo obugagga bwange mu kaseera akatono nnyo bunabwanula n'emikwano ne gidduka nali sikimanyi munnange ky'obumu bwe twalina abantu sibeesigwa bube bugagga bwe twalina sente zaatugatta ate era ne zitwawula okuva olwo si kyesiga bantu neesiga mukama atakyuka
Yeah. www.mp3ugandanmusic.com